BMG Entertainment. Acha na mimi kusifu. And this fall, umekuwa mwaminifu.
I'm important person now. God umenifanya. Pango yako sawa. Zidi kukusifu. We just pray to God, not to Satan, say. Wendo njia zangu, zidi kuninua. Mina imba tu, niki msifu tu. Kwenye mata tu, tumuinue juu. Fanya majabu, take me far from sins. I do want to thank you Lord and this day will be
sent. Umeniinua juu, acha na mingi kusifu. And this follows, umekuwa mwaminifu. Imela papa, nobody like you Jesus. Imela papa, nobody like you Jesus.
I do want to thank you Lord, many pa legs to stand. Many pa mouth to sound, some a Bible just to find. What is good to do to Lord, mina wachanjum. So, nina kuja to your crown, God do many favor now. Watcha is a story now, zita make you want to fall. Think of Lord who will he fall, come to fight who your God. Come to take you far from sins, I do want to thank you Lord. And this the way to thank you, feel okay.
Umeni inuwa juu, acha na mingi kusifu. And this follows, umekuwa mwaminifu. Imela papa, there's nobody like you Jesus. Imela papa, there's nobody like you Jesus. Umeni inuwa juu, acha na mingi kusifu. And this follows, umekuwa mwaminifu. Imela papa, nobody like you Jesus. Umeni inuwa juu, acha na mingi kusifu.
BMG Entertainment.